nkwasɛm bere ne ebra sɛ obetie nkwasɛm onua ɔmɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bia ɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkwa asɛm ebre du ɛyɛmsomfo Akwa Hayford ɛna ɛne wobɛkyɛ asɛm yi asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛw mɛsrɛ ne die mu sɛ yɛbɛbɔ mpae adɔmfoɔ no mabɛhufoɔ paabɔtiefoɔ gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba bibie ne waaba w'anim akɔkɔ a aberɛ wo nhyira no na wona w'asɛm so ne hyira ɛna ɛhyira wo ma ɛhu adi kyerɛ wo ma ɛwɔ w'asɛm mu ɔmɔde asɛ wobɛfrɛ obibia ɔbɛn wo bio na woakae no sɛ nkwasɛm bere aduo Amen. Awurade, mama bɔ sɛdeɛ ɔsomafo pɔ atuafo. Wɔhunu asɛm yi wei ɛwɔ Romanfoɔ homa ne ti dumienu. Meyi mu dubaako. Ato ne din sɛ Zeal for the Lord. Say, you will prepare my own yankopon. Say, me yim yim, I'm on yankopon. Na, my name is Sumon, my name is Jehuan Kassa. Bibi ni wa, biti me, esi me kwain. Te me wo, ahunim pa. Na, me wo pepa. Ema, my name is Sumi. My yankopon wa. Me sumana. Bia di adansi ese. Mere hira me hon. Yoma inti ewo. Sede wa sumafu po chulo koma. Roma fa oma inti dumi anu. Imudu bakono. Munye emodi bo munya. Munye emodi bo munya. Na munye humumoshi. Monsom erade. Samia say mehwe. Sa akwanje bi wo ho. Na unia se chase. Etumi eye. Nye de bo erade adwuma. Momma yantwentwen ye nanase. Mama obi mepa ye chew ansana ya bana ya bere ya baba yo kase na ho din biara ebetin se ye di ebeye saade no na ye di aboa no e kase yeye na ye di boa onyakopon adwuma e kase enye honhumu shia Ewa nama biwa hwa, Kristo ni biara. Ewa wasedye, ese uye. Asedye, ewa se uye, edika enise. Ewa se mpaipo, ewa adia, ebema Kristo ni iwaeshi. Ewa se mpaipo, ntinti ya mu, nkike mu. How many times, anabre dudwa seni, iti mi bo mpai. Bible no see twa se onipa bom paye wa bra ombre ho. Eje Bible no ka chaw se se ye honhom hia na or chaw se obekanya ho wo honhom. Bible no se ni ene honam ne mboja na nya. Nyamro ya se mu ye bra obegyina wo na so ade a wo ye hie se ade no wo regire ho se wo regye. Tu tumi ya ma fifire kratu o bon se uma o pija honhum na uma woni ji onyakopon adwuma ho e wo mpaibom mpaibom ne se wo reka wasam a kire onyakopon ibiara wo reka wasam a kire onyakopon ene se we hunhu mushi na 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 osaso empo empire we are account dressing. How many times na yetimi enya bre account onyankopɔ asɛm yetufu wɔ kwan wo so onyankopɔn ama yɛ nna a ɛne ɛbrɛ na wohu sɛ yɛhyehyɛ from January down to December. January ɛwom ɛnadodoɔ sɛ sɛ January ɛwom ifa sɛ 31 days a ɛberɛ biara sɛ January a January no on the first no bɛkan Psalm 1 na wode yɛ ne saa sɛ wopɛ sɛ wohwɛ nyankopɔn wode hwɛ nyankopɔn asɛm ɛkɔ Bible no mu yi a na wode hwia na worehwɛ nyankopɔn asɛm no a worekae no na ɛnso wode bɔ mpae sɛ Daniel de no yɛ tu a wokɔ hɔ February so saa March saa April saa May June July August September, October, November, Saturday, Biara Dano, say, see, say, ne, eh, on the 14th, on the 12th, on the 11th, and when I say, be able to call Psalm 11. What kind of, you know, you are kind of, and you be a come on, they are bomb pie, but to me, in 70 people, or not, they are bomb pie. It was so many, so many people, and what mean, your bread among whom is soon your compassion, and sana, or a person, what kind. From Genesis to December, so and then they'll put me a quo, no kind of kakra, kakrasa. And no, I'm a shoe, but people are brave, but they be a genuine kayo, no woman kayo say, what's a wood that? Now tabom pay between 3 to 5 o'clock. Opa, that's said that you will do on whom to bring yano. That's a whom a shiano. Ready? Do me a ne boy. Now my intimi and to sign them away. Then we shall be boy, be brave. Be also say, once me rally. If I say, me be sour, and I say, so wouldn't your breast summer radiana? And I assume, Sikao, Yasume Juma. Annie, Bible, and say, and sign your man in the day. Nan so, Emma, would you mano, and quire, acquiesce, dear. Ma wonne onyankopon sumu ene mo me hwade ene no bi esisu kwa ware mu na odeno ho ehye no manyine mu ebra opo aware aware kanka yenu anum bai nyankopon ye na dom na faifu na osue na asum bi mu a fede bon se yon se wo ba busum mi ansan sia bia nkron ansan na ebia wetumi akekan ho asore mbaba nisa so nya ba busum mi ansa bi tra efie busum sia bi tra efie na wo de hwe ne ba na osisi akwa no ansan na bia wetumi aba ba sum onyankopon no ana wa ba asore no ode ayetuamu da ade akwa no ay excuse ese ese de bla no onya bi no na de bia de ne bre se obesu mo nyakopon ene onyakopon ye na adom no o ma ye hwe e won nya mesum mu da ade na oye ama no nya mesum akofom o kosano na ade na wo ma sori a akola yo na eso di onyankopon ede no dum wo na no bi ekwa ma wo eno abaya konsidi ama wana onya mi bisa sa dad na aya konsidi ama onya mi sum ede ma de na ye akonsidi ama wo e dad e pese mi bisa wo mesere wo ba bi bia nya akonsidi wo dwuma nya akonsidi wa ware nya akonsidi na waba wo musu nya akonsidi yobodi anse ebrei akwene wiye mu ebrei da musa ebesum onyankopon onyamesompa onyamesompa pinye wo mu ene ne ebenya mfasodie mfa ho ha wo na amane ne atetie Paul Kayo asi mobia majejemi mobia mahame esan se mesu Yesu Kristo akam wo mene paduam ebese mbisa wo nese wo su Kristo akam wo ne paduam ana Paul si mobia mfa bibia besi mi kwan wo mobia mfa ho na amane bia mrami wo esan se Yesu Kristo akam ne womene paduam fa nyame sumi ni agro sa se dachi binu e wakuntabu pose me twimi mu se me sabe kwa kabutai no sa se kristo ana odin kan se nyame na se okupa no mako jirme ho nyome nyine mu kurimdie nzu menya ni aka ono ne se benya nkwa botri ba bre ba chumu o wiase mu so benya wiase nyoma nyinara but I don't know dey na nko se ohwe uri ye djuma uri bo bre biara you know so besumo nyankopon ra onia kasa bi wasi the chief end of man is to worship God oni percent kra onyankopon boyen panse e besumo no onyami e besumo da asa una ubosu ni asase dia bigine ene dia owei na otimi ni onyakopon akwanya bi o se sumuna na ebe hundi pa awo ya sitren obehwe yan ni yamba ni asefo ni asefo kristo kristo bi pie na hini mu amisrao se otie enkwasem so when you Christ of Christ so crajem kwa radiate from force what chemi force me cry na my jem kwa but we be tell abrabom na your life will never be the same if you serve any kon wa babo be sesa I mean sure so I yes sir I am so for akwa hipford and I'm no cha semi same if you life word media ministry ho and about chain www.lifeford.org www.lifeford.org wo kwa abu nyan kwa sam no etie bebre ho telephone number ni se bibi chi wa dwia 0244869499 0244869499 yam kwa sam ana bebre ho yam show bye bye